Banithi uncedo ndibuza kwabadala ngendlela ngokwayo bandibuza kubona abadala amanga into engenayo Banithi uncedo ndibuza kwabadala ngendlela ngokwayo bandibuza kubona abadala.
Oh yeah, it made up.